Anton and the track.
Fresh out from NigerRemix.com.
Sako leto bam nandingeko.
Ndizohlanganisa apha ugqiba nduka ndifuna umisa inqawa lam ndinga imali ndikwazi ndondla intsapho yam ndinokholo lizobhatala ithesho lam ndinombono ndawulandela ndiseyintwana ndinokholo lizofika ixesha lam uba undigcine ndingapheleli kweli rhawuti ngcwaba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngeentsukuza tywala nzobusizokonwabeni ndiyaze khaya kuhlala kukuvuma ngcwaba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngeentsukuza tywala nzobusizokonwabeni ndiyaze khaya kuhlala
kukuvuma Ohambala ndisekhaya Sako leto bamnandingekho Benicelo nkabe Tifuka nitingo hambo Ohambala ndisekhaya Sako leto bamnandingekho
Ndoya kuthi embadleni unganibizi Ndibambekile kaloku ndisahlanganisa Nimeke khayeni ndenza ndibe namasikizi Njengendoda segoli kumele ndiphosa amaqithiqithi Akho konwamba kwasoloko mna ndibhizi Ebrahim ugcwele intombi kuyaphithizela kubhizi Njengombono wam andibhekabheki ndiyaphambili Ndiyakhubeka maxa wambi kodwa lisezojika ivili Ngcwaba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma Ninyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma Sibambeleleni ngeentsukuza tywala nzobusizokonwabeni ndiyaze khaya kuhlala kukuvuma
Hande kwasulinda ndibonumsala Tende fike khaya Benicelo nkabe Tivuka nditingo hambo Ohambala ndise khaya Sako leto bamnandingekho Benicelo nkabe Tifuka nditingo hambo Ohambala ndise khaya Sako leto bamnandingekho